waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Erlan baad deganahay, nin anigu waxaan soo dhigtay degree in civil engineering. Mar waqti aan ku shaqo la'aan baa igu dhacday, jaamacaddii baan ku laabtay, Switzerland baan tegay. Switzerland baan ka soo bartay social work markaa ka soo bartay, I went to Africa, Ethiopians ka joogay Cabaar. Markaa I was lucky to get a shaqo xagga African Union-ka, khaasatan conflict, post-conflict resolution, oo ku ikhtisaasan macnaha bulshooyinka oo dagaalyihii saameeyeen sida la shaqeyn lahaa, sida bulshada macnaha more developed laga dhig lahaa, oo macnaha khaasatan sida how they can macnaha mediation iyo isdhexgalka loo bandhin lahaa bulshada, oo dagaalaha laga ilaawin karo, oo macnaha progression iyo horumsocod laga dhig karo.
Waa gartay marka shirkan maanta iyo shalay aad ka qayb gashay, maxaad leedahay dadka markaad la hadlaysid waad u soo jeedin doontaa?
Niwana waxaa u soo jeedinay horta dhibaatooyinka xagga dhalinyarada haysata, khaasatan meeshan ka imaanay Ireland iyo UK marka tahay, dhibaatooyin badan xagga dhalinyarada ka jira, oo waxaan ka hadalnay macnaha in sida dhibaatadaas u xilin lahayn, maxaa ka baran lahayn dhibaatooyinka Yurub ka haysata hadda, seba bulshadeena xagga khaasatan dhalinyaradeena ula dhaqan karno, kuwa xunxun, kuwa fiican, kuwa xunxun isku keen karno, oo dhalinyaradeena ka dhigno macnaha aasaaskii bulshadii dowladda Soomaaliya. Horta run ahaantii waan ku farxay wallahi, I was very so admin ku surprised buu ku ahaa Real Madrid, masha Allah tabaarakallah, dhalinyartooda waa akhyaar, dhalinyar badan oo waxbartay ka buuxda, learned from engineering to nursing to all kinds sort of professions. Waan aad iyo aad ku farxay wallahi, hortana mustaqbalna wadankina waan ka aragnaa, khaasatan marka dhalinyarta ka hadlayaan qofba jacayl wadankiisa u hayaa, waayo qurbaha marka in badan la joogo walaalo, iyo dhalinyaradan markii maqlaan macnaha Aussies ka iyo British ka hadlayaan, oh this is my country, this is my country, like dadkan badan maanta waxay leeyihiin wadankeena waa u xiisnay, wadankeena wax u qabanna weeyaan, wax kale meeshan la isku imaan waa wadankeena aan ka hadalno, wadankeena si horumarin gelin lahayn, si u maalgelin lahayn, si macnaha bulshadeena iyo Soomaalinimadeena aan aad wadkeeno.
Waa garta marka dhibaatooyinka hadda dhalinyarada Ireland degan oo kale ama Britain degan oo kale oo Soomaalida, maxay dhibaatooyinka ugu waaweyn haysaad islaada?
Dhibaatooyinka ugu waaweyn walaal haysato waxa weeyaan, horta isdhexgashii aabihii iyo hooyadii caruurtii baa isfahmi laadahay, taana wixii keensa inuu kii yaraa inuu xaafadii shakhsiyad gooni lahaado, markuu banaankana tagana shakhsiyad kale lahaado, waxaa laga yaabaa in ma aabihii hooyadii inay ku leeyihiin kii yaraa saas iyo saasaan ka rabnaa, asaguna waxaa miyad inay wadnin wadan kale ku koray weeyaane Soomaaliya waxba kama garanaya mugtaa, marka wuxuu leeyahay wuxuu asxaabtiisa oo cadaanka oo Britishka ayuu ku dayanaya. Marka hadda waxa dhibaatooyinka hadda kaasa badanka jeelashii dhanba ka buuxa inamada Soomaaliyeed ayaa uga buuxa, the third biggest nationals oo non-nationals oo ka buuxa jeelasha Ingiriiska maanta oo Soomaaliyeed. Wax kale kuma wacnana, waa Soomaali baa Soomaali kala dilya, Soomaali baa Soomaali kale wax isku saabeynaya, taana waxaa keenaysa walaalo bulshadeena aad gacmahaas haysan weeyaan. If you look at tusaale ahaan community-ga Nigeria, si fiican bisku haysataan community-ga Senegaliiska, Congoliiska, aad iyo aad bisku haysataan, kii xumaay soo dhaweynayaan, kii fiicnaa la soo dhaweynayaan, kulligood dhammaantood si fiican bala naqmiya. Anakana Soomaalida waxaan ku xumaan walaalo, dhalinyaradeeni oo khatar ka baxday ayaa la sii eriyaa, kii af Soomaaligii raba barto ayaa af Soomaaligii lagu caayaya, kii oo rabay inuu wax sameysto mustaqbal aan ayaa leeyahay hor waxa waxba kama jiraan xaggaaga kale, kii artistka jeclaaya muusika jeclaaya lagu leeyahay waxaa gal waxyaala asugu rabin ayaa lagu qasbiya. Marka waxaas waxa keensa inankii inii iyo gabadhii ina macnaha ambition kooda laga dilo ama wuxuu rajeynayaa waxa lagu leeyahay iskuulku tagaya waxa leeyahay sky the limit macnaha cirka ayaa maxaa lahayd tag kartaa meesha qofna kama tuujin karo xaafadii buu tagay waxa leeyahay horey engineer ba ka rabnaa medicine ma ka rabnaa wax kale kale ma ka rabnaa marka walaalow dhibaatooyinkaas ay haysataa dadkii bulshadeena khaasatan anaka marka ingiriiska aan joogno marka waxaan rajaynayaa insha Allah binillaahi ta'ala in dalyaradeena in la soo dhaweeyo khaasatan kuwa khatar ka baxay la soo dhaweeyo walaalkii khamri cabka la soo dhaweeyo you know as Somali geed ka dhanyadan barasho hooy ma taala marku dhaho in lagu qoslin oo de macnaha in kaftan laga dhigin waay qofkii Soomaali marku baranayo asigii baa walaalo wax asigii baa la sii ariyay muxuu bartaa kii kalena wuxuu asigii marku khald in khald ku dhaca walaal qof abuu khaldama insaan banahay kii hadduu jaal galay laga soo baxo laho ka ayaan ku arkin ke sadareemsa inaan ka kala ka soo qaad wax la lahayn la ayu min ahadukum illa li hubbi akhihi ma yuhibbu nafsa qofna ma aamino illa wuxuu walaalkii u jeclaado inuu asagu isku jeclaado marka waxa inaan kaaga u jeceshay dad qeyrkaana u jeclo taasik bulshada tahay that's the real community spirit in a community kana wada qabsanno oo iska wada xaq am xirno oo macnaa horumar la gaarno
waa gartay barnaamijkan hadda aad maanta ka qayb galayso iyo shalay adiga ahaan waxa ugu muhiimsan oo aad ka aragtay ama reer Australia ha ahaadeen ama dadku qodobooyinka soo jeedinaya maxay tahay highlight kaaga muxuu ahaa
I think my biggest highlight wuxuu ila ahaa walaalo mental healthness macnaha xanuunaha dhimarka anaga Soomaalideena badanka kama hadalno walaa khaasatan marka macnaha bulshada kale aan kala hadalno depression iyo maxaa la hayaa stress iyo anxiety iyo xaaladaha cuduraha dhimirka ka hadalno kama hadalno anaga run ahaan kana shirkana igu horeeyay aan ka hadalno macnaha dhibaatooyinka dhalinyarada haysta marka depression noqoto ki yaraab isku buuqiyo xallay quraanka soo akhri ma xuma quraanku waa shifa likulli daa ilaahi baa sheegay laakin walaalo in macnaha qofkii caafimaadkiisii laga warhayo oo de loo sheego de inuu depression ku dhici karo anxiety ku dhici karo stress inuu qof ku dhici karo asagu diintiisii akhlaaqtiisii haysan inuu labadaba ku dhici karto waa macquul marka ina Soomaalideena taan aan tixgelinno weeyaan ina khaasatan ka hadalno weeyaan qofkii maaha inuu qofkii depression ku dhacay inuu waalan yahay kii stress ka haya maaha inuu waalan yahay waa qof fiyooban maskax buu leeyahay wali uu isla socdaa uu istabari kara laakiin in la soo dhaweeyo oo buu qarana stiff leftigiisa in la fahmo qofka meesha abject meesha ku soo socda in la arko marka taas aniga that's the biggest highlight ila ahaad waana conference-ki ugu horeeyay ana amaqlo in la qod waxaas kale ka hadalno khaasatan dhibaatooyinka bulshada ana ku saabsan xagga mental health-ka in tahay so I was really happy in ka hadalnay aad iyo aad baan ku farxay and bin ilaahi ta'ala insha Allah guud ka soo baxdo inta bin ilaah
waa gartay sidaan u fahmay Ireland baa ku soo gartay Ingiriiska Switzerland laakiin hadda Australia isqaa ka heshay markaa wixii hadda ka dambeeyay Real Melbourne baa tahay
ha hadda laga dambeeyay Real Melbourne baa ahay Suuriya ku dhashay anigu awl ahaan ka badi Ireland baa u guurnay qolada UN ta soo qaaday baa ahayn ka badi Switzerland baa wax ku bartay haddana waa Real Madrid insha Allah bin ilaahi ta'ala
ilaa hadda maxaa ka baratay markaa Australia guud ahaan
inta joogay macnaha oo walaal hadda horta masha Allah dad fiican Soomaalida meel kasta in joogno waa mid aan ku farxo weeyaan in soo dhaweena aqaana marka dad aan hore oo aqaan oo maanta bartay ayaa si fiican u dhaqmay masha Allah tabaarakallah bulsho fiican baa haysana dhalinyaro badan oo fiican oo wax bartay baan la jooga falillahi alhamdulillah waa arin aad ku farxadnahay
madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast Google Podcast Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho